Mulungu atathamangisa Adamu ndi Eva mmunda mwa Edeni panadusa mibadwa yambiri pakana dziko lapansi linazaza ndi anthu. Mulungu ataona kuti kuyipa kwa anthu kwachuluka ndipo maganizo awo ndi oyipa okhaokha, ananena kuti azafafaniza dziko lapansi ndi nyama. Koma Noa anapeza chisomo pamaso pa Mulungu, anali olungama. Mulungu anamuza Noa kuti aseme chombo ndipo anati, ndili pafupi kubweresa madzi pa dziko lonse lapansi omwe azawononge chilichonse cha moyo chokhala pa dziko lapansi. China chilichonse chokhala pa mtunda chizafa, koma iwe uzakhala ndi moyo. Iwe ndi banja lako muzalowa mchombo. Nyama ndi mbalame za mitundu yonse, zazimuna ndi zazikazi, kotero kuti zizakhala ndi moyo pamodzi nawe. Kotero iye analenga zakudya za iye ndi banja lake komanso za nyamazo. Ndipo Noa anachita chilichonse chomwe Mulungu anamulamulira kuti achite. Noa atalowa mchombo, Mulungu anasika khomo, ndipo kunagwa mvula kwa masiku 40. Mapiri ndi mitengo inamira m'madzi, ndipo chamoyo chilichonse chinaonongeka. Patadusa masiku 150, Mulungu anamkumbukira Noa, ndipo madzi anaphwira. Mulungu anamuuza Noa kuti atuluse banja lake ndi nyamazo. Noa atatuluka mchombo anaotcha nsembe. Mulungu anamuuza Noa kuti sasabweresanso madzi ochuluka choncho pa dziko lapansi. Pamene mvula ikugwa, ine ndizayika utawaleza mumlengalenga, ndipo ichi chizakhala chikumbuso cha lonjezo langa. Ndipo Mulungu anadalisa Noa ndi ana ake. Iye anati, balanani muchulukane ndi kuzaza dziko lonse lapansi.